DJ Dance.
We're making cool music. Young Shaka. In Tosi. I'm the winner. Ha! Bro, nani uzati uyenda pakitwe nikatoka po usala utoka tive pia mesini benzo chitika kanzi zaga usatani lelo vafyashi ni musebanyo masa don't move masa don't move.
You are going to hit me on my bed. Master on my bed. On my bed.
Get down. Apa master anifa kama manta. I thought ni makoma cast winner apanta. Careless. Sana kome na jaw. Nezo ona monga niliko bo. Kasi bena bama panga mashoni katokapo. Bena bama longa mago. Kweze makendo na tunongo. Niteke la mukevu ine wina wanondo. So get down iwe mata don't move. How would you let wina aniwe la supu. On my own bed wina ajaka na klati. Muli wanga epe haona molanti. Bro nani uzati uyenda pakitwe. Nikatokapo usala utoka tive. Pia vesini benzo chitika kansi. Zaba usatani lelo vafyashi. Ni musebanyo. Uyo ni musebanyo. Ni musebanyo. Masa don't move. Masa don't move.
You are going to hit me on my bed. Master on my bed. On my bed.
Get down, yeah. Nambo doubta wushe mimba ni yanga. Muta mukanongo wushe mwenzeri nyanga. Shua papeti ili yanga. Shua mupoba muli mwanga. Flower yanga wina afyompa nectar. Kumuse vinila mongani weta. Kayanga ni zanka la popeta. Olonza idosa chapeneka. Zelu za mata, you can suffer. Alenga na lusa na kosafa. Get down, don't move. Unga pase kwanti wina supu. Bro nani uzati uyenda pakitwe. Nikatoka po usala utoka tive. Pia mesini benzo chitika kansi. Zaba usatani lelo vafyashi. Ni musebanyo. Uyo ni musebanyo. Ni musebanyo.